Baba, Hodai, Flo Hari,
Leo Felix,
Adomize,
Doc B.
Wewe ukosekuwa,
itaendelea.
Aha,
lazima leti endelee.
Wanipenda wanichukia,
itaendelea.
Aha,
lazima leti endelee.
She, she,
itaendelea.
Baba,
lazima leti endelee.
She, she.
Itaendelea
mama
yeah.
Watu walivuta shisha nikisuma na ugali, wakadhani kwa hii maisha wameniacha na mbali. Kona sasa cheki sasa malipo ya ujambazi, ndo ujua jali si lazima ugongwe na gari. Soma ex alidhani akini wacha na kufa, wapi siku hizi ni nashiba na shuda. Bado life inasonga kama ugali anafula, hata wakiziva njia bado mini nakula. Niki madavat wacha iwe dedication, kwa marafiki wangu wata dedication. The life goes on, fanya meditation, maisha ni mwalimu mwanafunzi mateso.
Uwe ukosekuwa,
itaendelea.
Aha,
lazima leti endelee.
Wanipenda wanichukia,
itaendelea.
Aha,
lazima leti endelee.
She, she,
itaendelea.
Baba,
lazima leti endelee.
She, she,
itaendelea.
Mama,
lazima leti endelee.
Kusema sema kutakupa kasumba, unapenda kusema, unapenda kuchunguza, unataka kujua nimekula sukuma ama jana nilikula na nyanya. Leo, 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 leo tasukuma. Na kwenda kemani tutasunga,
ise
lazima tutakwenda kukonga.
Come whatever, make sure the life goes on. Whether ballin' or broke, even when you're gone, I be planned on force, I got my eyes on dope. R.I.P. Machiavelli, I be rapping you though. Young Dreamer man, aka go getters. Now I'm smiling on a paper, middle F to the haters. Claiming they were haters, but they wanna hate us. I'm not samurai, but I slay ninjas.
Yeah, uwe ukosekuwa,
itaendelea.
Aha,
lazima leti endelee.
Wanipenda wanichukia,
itaendelea.
Aha,
lazima leti endelee.
She, she,
itaendelea.
Baba,
lazima leti endelee.
She, she,
itaendelea.
Mama,
lazima leti endelee.
Utajuaje utamua maisha na bado ujailamba? Aujai nipea credit na vile mi ubamba. Kuzaliwa ni bahati, kukufa ni bahati mbaya. Uende usiende bado itaendelea. Uchumi iko juu na mfuko iko chini, kama iki ya marehemu Maria mtakatifu itabidi uturehemu. Jo Maria nataka kitu nikimpea si atalia. Jendi anataka itabidi ameikali. Yana roll nikirom utatane ni Italian. Mafans wa mekrom utatane wa Oralia. Jama zote Kenya dunia itabaki ya mile miake na enda ndio sisi pia.
Happy people shot not for this. Them turn up the flow with chart for this. On the radio and stay up along with this. Go hard for life and maintain your peace. Party time in front of my dances. He and the lead don't dare say what's out for this. 50 years independent with mass with this. Pick up Mr. President, still commander in chief. Your enemies, frenemies, get on with it. He and the lead, he and the lead, so we sing with it. Your enemies, frenemies, get on with it. He and the lead, he and the lead, so we sing with it.
Uwe ukosekuwa,
itaendelea.
Aha,
lazima leti endelee.
Wanipenda wanichukia,
itaendelea.
Aha,
lazima leti endelee.
She, she,
itaendelea.
Baba,
lazima leti endelee.
She, she,
itaendelea.
Mama,
lazima leti endelee.
Uwe ukosekuwa,
itaendelea.
Aha,
lazima leti endelee.
Wanipenda wanichukia,
itaendelea.
Aha,
lazima leti endelee.
She, she,
itaendelea.
Baba,
lazima leti endelee.
She, she,
itaendelea.
Mama,
lazima leti endelee.